fuck that.
Someone, somebody, yeah. Ooh, acha niwaambie ni jama, nimempata mpya kijana. Anilishita mbele ni nyama, ni nyama, kwa nyama. Acha niwaambie ni jama, huyu wa sasa meni changanya. Akikosea nitabeba lawama, lawama. Kabisa kabisa na poza.